vida para pam pam pam. Dona na chibude.
Are you Liza?
Oh yeah. Splatnam. Napenda koni kikupa mpaka moni nikipekenya pekenya nisiwaini chelewe kikuchumu mdomoni tachi tachi kiononi na tekenya tekenya na kufanya ulewe.
Ooh, you must see chakale posta. Soon I contemplate on that. And baby better write for me and show me that you're mine. Oh, oh. I'ma go downtown for ya. For your king, put the crown on ya. And baby, take your time with me. Let's flow like river now.
Apa, asa show me le kitu amekupa mama. Embuchu tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao. Leave me solo or disappoint me with this basic hole. You make my mind go loco loco. Utawapa misemo anoko noko. And you better tell them that you're mine. Better be my ride or die. Kabla ya kuwika jogo. Asubuhi ni amshe na kimoko.
Mama kasema mwali mwana. Mepata ntulie simba. Oh ntulie simba. Oh ntulie simba. Zile chenga vidanga dana, vicheche nchunie simba. Oh, nchunie simba. Oh, nchunie. Asa baby mbusho mile kitu amekupa mama. Embuchu tama, kama inazama. Nikupige chenga kwa dana dana. Tuwafunge kelele.
Yoni usiku mchana. Jua kizama, tuanze kandana. Konyeshe kila menipa mama. Tuwafunge kelele. Mana wanao.
Nikomeshe kati 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 dona kati kati oh baby kati kati
when you hold on to me.